Jacko Beats.
Oh, oh, oh. Yeah, piti wakasajja lwazi nebojja munda zengonderera ngeri envu ali kuncaya gundi aliba wattimaira siri musonyi woyo okuba weewalungi wotya ensi yange endala weewagikwakkulako oluyi nze ndi muntu wa mirembe nnyo naye ekisanyu embeera kwe kukubulwa nti nakujira kaka kofira bwenkulozo gamba sikese kusaba jukirenga nnyo luli olunaku lwaffeerwe twasisinkana gwe nakujirako eno sepeo bwenkulozo gamba sikese kusaba jukirenga nnyo luli olunaku lwaffeerwe twasisinkana. Kubulungi bwo baby nina okukuluka ndi kwagala butediza tubeerezeemu paka embuguvu gw'okugwa. I wanna tell you how I feel inside but I feel what I feel is not enough. I wanna give you the entire world but I know the world is never mine. Jira kaka kofira bwenkulozo gamba sikese kusaba jukirenga nnyo luli olunaku lwaffeerwe twasisinkana gwe nakujirako eno sepeo bwenkulozo gamba sikese kusaba jukirenga nnyo luli olunaku lwaffeerwe twasisinkana. Simanyi bolinde koti zenge bikandi echo chiriba chirwade chirinde kakundiri ndikuwe mabutumbo mwana tuboleka sikubomi bomukwano erali kwenganga